chenna kuna mazika achifule chensanyweri ki babali nyo batambula bagenda bwebati balyoke bafune subi tebabulwe nga banonya mukama nobwesibwa bwebafuba okukola myaka ba yalayira byali bakkusa ebyo byeyasuubiza Sinzali ramani atakangibwa atole mwanga tani sokola erinya lyenga lyatendo eyo mukulu amali eyo bakuimusa kwakusinzali ramani ulokusi we mukwano kwa babali nenaku ekitiibwa kibejo Chitiwa chibejoli.